Ay, bon, c'est un des appels, on
l'a. Y'a ce M unit qui raconte.
Soit tu m'as une produce.
Histoire de l'unité.
Easy, no easy.
Utu yanda nulala kame. Milano kongi standa same. Ayaka nul, langange mut. Kasis fibi, let's go to zake. Utu yanda nulala kame. Milano kongi standa same. Ayaka nul, langange mut. Kasis fibi, let's go to zake.
Amajida yazi ndikhetshilapha kuwe Milano. Kukho spin ndikubona nelagwetsha nalathulana. Ufuna ntoni kwiiadvansa zezantwana ochumana Milano? Nangoku ndithetha nawe uncina isilamba sekavuzanto soliphofunqini yathakata. Entwana zigqibile ibisilebele ncangata. Empulo ziphele tu kunzima nerhamadu
ngamjangatayesopi.
Oh shem uyacangatha. Uyayophula intliziyo yam igqibhezele zizingcema. Wancamela kwiiadvansa kuba ibroku lomrem. Manuzothatha ngemoto amanye amaxesha uyotshekhwa. Sendanikela kuba ungoba ndinayo nechweba. Ufandifumi jonge nonarilekswa ngedumntu. Ungafanba ngbanisibhanqa kodwa wenza wena muntu. Milani yu noba wena usacingetyu. Lezo avansi zikhwelayo kuwe zingangenadyu.
Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe. Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe.
Milani ngebuya ntanda okanya untani. Ar untanda kotla senine mali. Kota xa ingekho awutsholakali. Abantu abaninzi bakwazi utshola nami. Kota wena ndenza weak ngezilali. Andzafuna utshola nawe. Andifuna uhlala nawe. In fact andifuni kwenda ndidibanisa nawe. Yeah yeah ndekuncama mna.
Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe. Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe.
Baby ngabuya ndithanda okanye uthanda imali yame. Ayikho into ndingakwenza langa yona. Awoneli ufuna ntoni ngoba ndikunike konke. Ndikunike uthando ndikunike imali wena uyandibhanqa. Ucinga ndibone wenza ntoni na andisakufuni wena. Udlalile ngam wehlise isithunzi sami wamithalanye mjita.
Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe. Uthi uyandanda udlala ngame. Milani uqobi isithandwa same. Ayakandiboni ulandwa ngemoto. Xa sesifikile thothi zakhe.